papa no be my yeah. Papa no be my yeah. Papa be my yeah. Papa be my yeah.
The Spin Doctor.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Papa no be my yeah.
Anachukua, anaweka.
DJ B Wasafi.
Anachukua, anaweka.
Le General Dangote.
Anachukua, anaweka.
Le Grand Mopao.
Anachukua, anaweka.
Taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu. Tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina osu. Shepu yake mbaya. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina osu. Mpenzi wangu mubaya, mpenzi wangu mubaya. Mpenzi wangu, mpenzi wangu, mpenzi wangu mubaya, kwa nina osu. Shepu yake mbaya, hivi nina osu. Shepu yake mbaya, hivi nina osu. Shepu yake mbaya, shepu yake mbaya. Shepu yake mbaya. Shepu yake mbaya. Ivi nausu.
Utangaji malaya.
Shepu yake mbaya. Ivi nausu. Utangaji malaya. Waina wakusu nini wamegusa babaya. Na wakavu lazima wachuchume.
Wabengia chakike. Chakike. Wabengia chakike. Chakike. Wabengia chakike.
Kwa penzi letu lazima watuchumbe. Kwa pezi leto.
Makukote, mabutale. Don Mendes Bajuni, H Bajuni.
Chumba ni enesi. Unipatia panado. Kwa jenga za mesi. Na mashuti ya Ronaldo. Yani, nani nikingi hatu.
Anachukua, anaweka. Wa,
kwenye gari.
Anachukua, anaweka.
Yule jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Doze, 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 doze.
Doze, doze, doze. Anachukua, anaweka.
Nitaje salama joto. Toaleso di pepe. Oya kongo kyoto. Toaleso di pepe.
Oye mose kunami. Morikado mbomo. Oya mama dangote. Endo ni fumbwe.
Chu, chu, chipepe. Chu, 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 chipepe.
Ani chu, chu, chipepe. Chu, 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 chipepe.
Nase, chu, nase.
Joseph Mertier.
Nase.
Papa no be my yeah, papa no be my yeah, papa no be my yeah, papa no be my yeah.
Anya taka drago kakate aloba kate.
Chibaye,
yes, shozi matata.
Chuma, 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 chuma.
Ako kakate alinga kato aloba kate.
Sukuma,
yes, Adolfo mute bachi la mwina. Papa mazuma.
Joseph Kusana,
la Baba Nazuma,
Zodwa,
Andel,
Barane,
Dare Salam, Nazuma,
Akosha,
Daimon, Nazuma, Kinshasa, Nazuma,
Kaya, Kaya, Musha,
Nazuma,
Kaman, Fuama,
The Spin Doctor.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu.
Usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu.
Anasema usiniguse usinitachi salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu.
Tokosa kafali
corona.
Tusimbate
corona.
Tokosa kona ukomba
corona.
Tusana musika
corona.
Tena vaa maski
corona.
2 metres
Mikono ya kokosha
Corona
El Piro, St. James
Didi Stone Mike
Didi Santos
Ayolizer.
Today is today. The boss, the boss, the boss. On vous a parlé de nos deals. On vous a parlé de nos fortunes.
Habibi Lozi Kipenzi changu changama
DJB
Ina wewe Hadi mirele Komesha wachokozi Uwabaki kututazama Tuwatoe Yashola nye
The Spin Doctor
Nimesikia habari Eti Kuna mtu tuwa mkera Mbona akae tayari Mana
Chotaka sanafsi upasi sabuni Kwangu siwe na wasi Nisha acha uhuni Ada kama moyo jiko basi Wado wangu kuni Mapenzi soka Nipe basi Utie nyavuni Sena wasikutisha kwa jumbe zao zakata Milo kama tiku Hapa jimbo umepata Mahuwa nitashiti Na baby unayajua Siwezi fanya ya shishi uchebe kukubutua Wambie na ipilisi watu wanajisumbua Ufu paka shingo fisi wapaka utawaua Dodo dodo
Nimeokota dodo na mjeni wake
Nimeokota dodo
Nitali mkera nishauri zake
Simba nimelipata dodo
Nimeokota dodo na mjeni wake
Omi mwezenu dodo
Nitali mkera nishauri zake
Na litawachoma sana
litawauma
litawachoma sana
baroba ya zena
litawachoma sana
na hatuacha
litawachoma sana
asa baby nicheze shengo Chaniseme, niseme Dozi meningia Baby, jeteme, jeteme Hapo hapo hikilia Mwaego ndo penye, ndo penye Oja subiria
DJ B, the spin date
Vendo nimesidia Chaniseme, niseme Dozi meningia Baby, jeteme, jeteme
The Spin Doctor www.djb.co.ke
Vendo nimenizidia Acha niseme, niseme Dozi meningia Baby, jeteme, jeteme Hapo hapo shikilia Mwaego ndo penye, ndo penye Oja subiria Baby, niheme, niheme Derevo wa moyo wangu usinipeleke puta puta
Puta
Taratibu mwezangu benzi njia yenye matuta
Tuta
Amepinga, nimepinga Benzi ya mwezi
futa,
futa.
Nakula kwa raha zangu nyama mpaka fupa,
fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu,
la, la, la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu, kisura cha upore kama mama yangu,
la, la, la.
Kisura cha upore kama mama, kisura cha upore kama mama yangu,
la, la, la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu,
la, la, la.
Ubetuli soso mole chuzi kwa matandu,
la, la, la.
Nile mungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me,
aye, you make me fall in love.
And I go tell my mama,
aye, aye. You make me fall in love, aye, aye.
DJ B the Spin Doctor. www.djb.co.ke.
Pole dia ex, mweza konipo salama, ye salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau izo zama, ye izo zama. Apu sise. Pole dia ex, mweza konipo salama, ye salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau izo zama, ye izo zama. Aku sizeki, na dekezo kazani mwana emwa. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, ye gawana. Penzi sila kudoko adoko
adoko.
Nakula kwa kunyofo anyofo
anyofo.
Kama embe nalipopo popo
popo.
Uku tunajifoto foto
foto.
Kisura cha upore kama mama yangu,
ta la la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu,
ta la la.
Somone chuzi kwa matandu,
la, la, la.
Nile bumbo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make me,
aye, aye.
You make me fall in love,
aye, aye.
And I go tell my mama,
aye, aye. You make me fall in love.
Take a day on the beat.
Na gari, kapa gazi, aka ganji. Sina kinywaji, weza mbiaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress, amebeba, tipping. Is it me, or my drink is speaking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, Honolulu. Mere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leo na meza takama nitembe. Doni lewe mpaka nibebwe.
Pewa chupo sila mbele mbe. Wapiche seko pande gani. Ngango, whisky, hanjam, hanjam mingi. Mina takajoni cheke toto. Na msupa tulewe hadi kesho. Shots, camino, body, bodo. Chapa, toto. Ukimaliza, KO.
Yeah.
mi amor, te amo. Y te quiero, te quiero. Y al lío me amo. Ya soy apenas un cuadro. Mueza conmigo lo chequele. Cuando le da un golea, cuando ya puede. Se me opera yo, puta con la chequele. Que ya me coro magia, aunque yo me temele. Okoro waito, you dey give me banana. Your love is stamina. Nacheza kwaito, okoro waito. My baby twacheze shana. Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Che 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 rumba. Che zina toka che che. Tukigusana gusana.
Unapenaga chocolate. Ma vanilla lila, tam tam fiti, ikichenga karo chamila. Benzi kule sauti wa Dubai, kubali pambe moto, kama mafuta kwa karai. Okay. Na uliva katoto ito, to, leo mpaka koko iko, ko. Kito ni kulamba mwiko, ko. Saka fadi kwa taniko, ko, ko, ni koko. Mama tanyewa,
nibumeshe.
Ya leo kiboko,
nibumeshe.
Mesiti utamu,
nibumeshe, she, she.
Asa kukwacha we, nende kwa mwengine. Tewri sina,
chisi tuwa chese shana.
What have I missed? Kasi ganje, hai ni saidi. What a guane, what about it? Bro man, kona dai beef, kalale. Kalale, hey. Yati yati nindi kalale.
Yo, yo, yo.
Kalale,
hey. Papa Fadela kleme baki ni kuchengi wa statue. Na usiachi ndula inje na unajua tuko faipu. Tuko afde na tiki mbogi yote my crew. Masiva ndo zmecha kama Manchester Blue. Game doli kwena fanya gani dos daro. Papa God sinuonyeshe ganji kama flako. Ni ya disema figa makoma na maziro. Feri suni tabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wa safi ongezea bei ya bita. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. Na ukizidi kulegeza ndo utatekyo.
What a guane, what about it? Bro man, gonna die beef, kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale. Kalale, hey.
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. No, no. He must be a fan. No, Lila, Lifa. No, Lila, Lifa. Vese, come on, yo.
Boy, what put a zen? You put a car in a mule. Catch you back a chore, you know the zen. Hey, Baba, Baba, you know you.
Nobody love me like you, like you do. Love you like I do, like you do. Love me like you do. Oh, yeah, oh, yeah.
Cause nobody got.
Don't look at her. Don't look at her. Don't look at her. Don't look at her. Yeah, last night, dear Punda, on a mat deck. Nikki Kuna, the Humo, the Nastia, the Vedas, the Kundins, the Kaka.
dog your day. Bendo is a dabazi dog dog day. And wanna see the table on game mad dog. Penalty is in a bandagas ni mad dog day. Scam fast names thrown in the cup go. Game my girls busy wanna ball clip on my bro.
Nanka pacha I be my be man. Panda na lima. Nanki pacha I be my be man. I panda na lima. I kichapa jona dondo ka hey. Dondo ka dondo ka hey.
Kanibaki nawe, nahisi nimetamani, nikupe vya kukupaga wisha.
Nalisha kuona, unavyoninyemelea, I'm not your ordinary girl, chunga
sangu hisia, umezikoroga, na macho haya nagapazia, tanasha umeniroga, we dada.
Masauti, don't rush, you can look baby but you can't touch.
Kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea eh. Mapenzi mazoea, ukini njima upendo. Nitachanga nikiwa, oh no 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 no. Nina kupenda kikweli, oh no 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 no. Nise wale matapeli, oh no 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 no. Ukini achanta peli, oh no 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 no.
Nimeshinda loto, kukupata mtoto. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwata futakashi mashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano. Mchore, mwambia potele. Mwambia na kupenda itabidi ya zoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu, lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me, baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue. Ooh.
Umeshinda loto, kunipata toto.
Niambie wanani, wanani, kama sio wangu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
Toto si toto, nurojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuzaa lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi zako wakupati putari ino mongo. Mtoto ni mkia, na metoka Busia. Kitaka posho mil, mwana wefe nita kushkia. Gupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo mwenyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Ya takini ende kazi wala takini ende soko. Anaugupa siku moja minta tekwa na masonko. Kwa kweni merilax, miata staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi nya warastu unaifunga kima moto.
Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani.
Skiza, skiza. Haters wanasema mteme ndio upenye. Na wajibu ini ndo liundwa heaven. Usiseme siku sema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender, ntakwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sita inyonya kama nectar. Ntaimarinate na tomato sauce ya peptan.
Wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to. Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto.
Alejandro, tunajua weni ndoto. Nikicheki hizi foto zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya.
Now tell siku ukinifanyaga.
Fanyaga.
Yeah, ukinikanyaga. Utanipenda ka boy la makaranga. Alejandro. Tunajua we ni ndoto. Nikicheki hizi foto zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya. Now tell siku ukinifanyaga.
Fanyaga.
Yeah, ukinikanyaga. Utanipenda ka boy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snotty flow.
Nimekambi langoda na nyonginyo.
Nimekambi langoda na nyonginyo.
Basi sawa, tugandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto.
DJB.
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto, moto. Pata verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, hiyo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo. Nanuki ya kolon.
Muti the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Nikona picha zake akipigwa mdome.
Choche aibu za kudin pana choche. Basta ranza lipatika na yole.
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto. Foto moto. Inaleta ndoto moto.
Fazaki haya nilichojaliwa mahaba imani na busara my baby
DJB
nilikuwa babaya ukaniokoa mesaya for your love I never tire my baby I'm in business kama jimu tenda fitness for your love I never do less for you baby.
Shoti mbili kana lainika. Toto kwa beba jocho. Utadani huyu dani wa Morocco. Mkana katika nkama kanko peponi. Mkana pakuwa nkama kanko jikoni. Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani. Nikashai kwenye mwanga hatari gizani. Prakata, 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 prakata
Prakata boom. Katoto katogo nika prakata boom. Mtoto wakiweza ni prakata boom.
Nataka daktari
DJB
kutoka Tanzania anipe dawa za kiume. Leo kuna manzimi na nyemelea, kuna vile na mdaizo. Nataka kumsampo kaneli nchasikia laha ndani alo, akinipa laha ndani alo. Kake ni kakiasi kadogo vile nilitoa kanye kamo, ililia kakifuniko ya speedo okwangwa. Yo,
wananicha kumisha ro, napita kichokozi mabisho wanapozi, wanakata sana bagage wamedata.
DJB
ndio fundi wa zikozi, ukisleki napita na ye tena kimbogi mbogi, ukisleki napita na ye napiga shonda ni moti. Nombolo bila toti kwenye shere unikosi, tushalewa mkomboti. Napiga shonda ni moti, inachishonda moti. Nombolo bila toti kwenye shere unikosi, tushalewa mkomboti. Napiga shonda ni moti, ndombolo bila toti kwenye shere unikosi, tushalewa mkomboti.
DJ B the spin doctor.
Vicky Fundes.
Kama nani anekuja paka na bia, ukiniringia chali yako na kuibia, kwake nitaingia, jumbe umekufikia, vako za road trip ni baby kanyaga gia, mimi niko shaila kwa konta piga show. Napenda michezo mimi napenda big show, castingo za kutani mimi nitakupadi kwa show, nitakupadi kwa show kinyonga pa kwa ko. Mimi ndafutisa kumwagia makisa na ngori tazifix, tunapenda ukiwa na beef. Nitaka unihiswa na mimi uko na kiss, unaona mimi ni cheese wa kingora ntawadis hapo unakoma kwanza nitashika kadumu. Apole pole ndivyo tunajenga nyumba, nikuangana tu kwa uli na uvumba, wengine wakichezana si tunacheza ngarumba.
Ninapiga shonda ni moti, ndombolo bila toti kwenye sherehe unikosi, tushalewa mkomboti. Ninapiga shonda ni moti, ndombolo bila toti kwenye sherehe unikosi, tushalewa mkomboti.
DJB the spin doctor. www.djb.co.ke.
Yani kwa sao kasema deka deka, na mimi najiachia, kanipa shuruti la kumteka teka, silaha kanigawia mbezi kimara. Nipeleka peleka paka mwisho ashuki, ashuki kiungo imara. Unipenyeka penyeka kwa yangu mashuti, mashuti oh. Kanioeka darasani kunifundisha vizuri, mengi hayajulikani ataka kuyakariri. Kanichorea ramani kwa pale nyingi siri,
tumewaka vichwani, tumeze kuingini.
kuwasha kwa matanga. Whiskey na mixi wanachanga. Ufita temba dono mwokia kwa korana. Siti kwa backstage tukwata tukikazana.
Disco, matanga. Disco,
akina semaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga. Disco,
akina semaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Yanti ni mademu na mamori wanachoma. Take jublo na choma. Gazeti yangu ndo naona mkisoma. Neskule hapu munapanga kunipona. Chela wama misi nanga chuki. Usikifonye mtamu na witangu nyuki. Basi ni official not nipiga bila suti. Hapo tabia mbaya wote wanatoa chuki. John, John, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, say ah ah ah.
Tumetokea kwa ngero, tunakatia mangia swa mangero. Tunapatia na shoulder to lean on. Wakitupatia mavoda magino. Wengine wako sad, wengine wana pretend. Wamefanya matanga keka weekend. Wamedunga nika wanaenda klabu. Kwa disco matanga unaweza ona majabu. Politician anakuja kudanganya kwa matanga. Na pesa wananchi akisuba na mara sasa wa mama. What a shame, what a shame. Jaribu ni question disco matanga.
Disco, matanga. Disco,
akina semaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama.
Disco, matanga. Disco,
akina semaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabo ya butazama. Naishi life vineja na favor. I give thanks to Jah, it's my pleasure. Kiwa chana mungine ntapenda. Status ma updates tukidarana. Watch bass mana gali. Sitoke kakwa silu. Bado waka safi. Shot ni white alafu blue para safi. Blink wa shingo tadani nimetoka wa safi. Kaki, maf, this is kanki. Top shot akato zote mukwa top ranki. Alam galem says me them wanting. That's why Sufi always got something. Kichani wana Sufi beat moja tunairarua. Kiwash and wear tunaikamua. Arufu ni mbaya tusha nyamba. 4W00 sindo namba.
Waga na insist miss dinangati. Na mixingi whisky na ratish. Mini bingi misi dancingi kwa party. Jushingo ime freeze saizo chini ni mambati. Maybe squeeze ya tumezo ya mashashu. Miuna ni kumbuka primoni kichomia staffu. Umewesa utapewa vile unadaibu. Mina irowesa mbaka inapitisha curfew. Hawa toto na njua. Nitoka Gislando makoto sikapungua. Na iyo jaba binu goro itaniua. Mini Batman na karoroni kambua.
Disco, matanga. Disco,
akina semaga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabu ya butazama.
Disco, matanga. Disco,
matanga.
Disco, matanga.
Lifestyle ya kisabu ya butazama.
Kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka moyo. Nataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule atapata tabu sana. Macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama huku kwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapendana kukwetu. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na.
Nijipe.
Mimweza kuna wezaka kupenda sikatai. Kwe Shazama usinipige kipapai. Mia pokuwa kwa shabwaga moya usiulahai. Kwa hii ndosha kwa maru na chotaka sikatai. Najua bega wa mini hayao yamekuwa. Achase amini si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapenda na kivyetu.
Wagedomo, ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Akozabe anashikisha na thiongo.
Kumbe dem jo ninge uso kedomo. Wage domo ninge uso kedomo. Kumbe dem jo ninge uso kedomo. Kana babo kana penda nga mdomo.
Ninge uso kidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na homo. Kani basha na kujanga na kiona. Katanga mabia nyimki katanga mavodi. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe demjo ninge uso kidomo. Wage domo ninge uso kidomo. Kumbe demjo ninge uso kidomo. Akuzabea na shikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uso kidomo. Wage domo.
I saw your life give me fever. All the time you come my down the shiver. Now you be the one just believe it. Like diva, my diva. Oh, you turn bad man to Zina. With your sexy body Carolina. Fall in love and go bad like your Zina. Atakama ni kwa nguvu sina. Kupe kila kitu baby. Mchana kwa siku baby. Tufanye mavitu. Baby mavitu. Kupe kila kitu baby. Chana kwa siku, tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kislong na pawaya.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja, baby.
Na wabukida za kivula.
Kwa marila minda zirilis. Juwaga muse mayuto lini breeze. Uwe rose like kaji kiss mat. Nikirandre na kwa gashida na. Na kunyami usakanga kwa giz. Toa choku kizidigi kabisa. Dati mi kezi float mi go deeper. Kuwa mocho bogi ni kuwa mocho.
Genye sisi najua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho. Riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho. Riang ni kuwa mocho. Genye sisi najua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho. Riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho. Riang ni kuwa mocho.
Mbuku jo. Nimekula mbuku jo. System jo. Ime nini makazi jo. Degree yangu. Ni urembo jo. Mbogi jo. Inataka dishi jo. Inabidi tuwa. Teke, wa moto, tupateza matwara, wa moto, utandiba tazabe, kanashi, mucha na maini, si mabati, nikichora vile ntateka tu wazi, nite mkulima na mimea, mkurugenzi wa kuzipulizia, kuwa moto, ndio riba.
Genye sisi unajua ni kuwa mocho. Mkira unarauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho. Riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho. Riang ni kuwa mocho. Genye sisi unajua ni kuwa mocho. Mkira unarauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho. Riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho. Riang ni kuwa mocho.
Ranjo bila nginyo ni kurianyo. Ola beta 21 karuna. Wairua kujirianyo na makugling. Oke nosko za kiganfa. Webcro delang ya ini warena. Ubra wala yutu koenji. Dople mashuenga kila rengwa. Matko ngwara chude genje. Chimling na waflinka laden. Wedebo tuko depo wakiwa mocho. Kenya tete na wobidu kibambuka. Rakitich kuwa dalo wakiwa mocho.
Wow. Yeah, I'm a cool, 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 I'm a cool
benki. Una sura so kuta deki. And I know baby you make me feel like this. Kila time una nikide gidi roi you make me feel.
So kwamba sijaona wazuri zaidi yako, yeah. So kwamba sija wakata ni mali unaniteke nyaga.
So baby give me chance, yeah. When it come a melody I'm dancing, yeah. So baby give me chance, yeah. When it come a melody I'm dancing.
So baby pull up, yeah. Leo mindo papi chulo, papi chulo. Shika bia mina chulo, mina chulo. Punga leso tuende kulo, tuende kulo, yeah. Oh na 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 na.
So baby pull up, leo mindo papi chulo, papi chulo. Shika bia mina chulo, mina chulo. Punga leso tuende kulo, yeah.
Oh my Diana, Diana. Leo ni usiku wa banana. Kani mejipin putanyanya. Tucheze na weso kakabana. Oh my Diana, Diana. Leo ni usiku wa banana. Kani mejipin putanyanya. Tucheze na weso kakabana.
Shawty with a pretty face. Shawty you for nagamina misplace. This kind of love baby these days. TikTok kizi miumi taga bay. Hey. Cause you're the type of talker that killer boy you like. So promising that what every time that you might need me. Best believe that you penda kainjili. Look, something niko classic I'm a dini.
So baby pull up, leo mindo papi chulo, papi chulo. Shika bia mina chulo, mina chulo. Funga leso tuende kulo, tuende kulo, yeah. Oh na na na.
So baby pull up, leo mindo papi chulo, papi chulo. Shika bia mina chulo, mina chulo. Funga leso tuende kulo, yeah. Oh na 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 na.
My day,
yeah.
Juzi, ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae Italian wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo tajoma na sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame ana changa changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Manga manga. Dara dara.
Zero rainbow ni makeup.
ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
Yeah, yeah.
Pinde pinde kama nyoka pinda mugongo ni bebe nisije nikadondoka ona oh, na 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 na
jali na pita pita samahani sister macho kama unanita mekorea shisha mwanga mapicha picha ya sambaye insta yani kesho kukicha jana kama vita suruali pare viatu kule slale lale come kao tule jetu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule jetu kutunze baby wezi fanya kazi ya bure ukiwa na king agiza tutaletewa kiwa queen kwenye yoto tapepewa yongeze dongeze nisha nogewa napenda kuyumba yumba kishalewa
asema baby ya pocket baby ya pocket ata mabubu wanatoaga sauti baby ya pocket baby ya pocket ata jambazi suguri na pijaja sauti tunde taratibu kama unasinzia
yumba yumba
akiwa kalibu unakumbatia
yumba
yumba tunde taratibu kama unasinzia
yumba
ana say
yumba
liye karibu na kama tia
yumba
ana say
yumba
oh na 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 na
funga funga mishkaki funga na opaki rumba taki taki lore gumba happy yumba juu yumba chini yumba katikati yumba yumba mwili kama umelegea nati samani namo nayo piga haipatikani umepotea uliza google takupara mani kama unachuki ota mbao payangani mafasue aldi wingi ukae ndani bado nagongea gongo na kumalia mchongo na shushia vigongo mevalia usongo goma goma msondo uongo anajua mungu mwenye mbingu aldi na udongo mseka sema sen sema wagusha mpera mpera na meba sanchoka na nyuma kafunga dila
asema baby ya pocket baby ya pocket ata mabubu wanatoaga sauti baby ya pocket baby ya pocket ata jambazi suguri na tijaja sarusi tuende taratibu kama unasinzia
yumba yumba
akiwa kalibu unakumbatia
yumba
yumba tuende taratibu kama unasinzia
yumba
ana say
yumba
liye karibu unakamatia
yumba
ana say
yumba
oh na 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 amechanganya kushi na nyagi kale wawa membeba
natokaje
alijifanya mjuaji kumbe mimba haiko kileba
atakuwa
giza 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 mama totoro nisha giza giza chumba godoro nisha giza giza mpanta tumoro tuende taratibu kama unasinzia
oh my god it's better sound.